kachukwu mana ebute ndọrọ ndọrọ nwanne m emebi isi
Okay, man, I need you to let it go.
I want you to look at my body.
Do you